Romeo, of course.
Ajebi boys in Uganda. When you sing a muwana, you know love is so deco yocha. Omukwano gwe gwakulinda omwana no. Nabira wawo nga ndowooza konze okufuna omulungi maze. Konze kenfunye ono kamukwate nga mpola kale bugere. Omukwano gw'olugendo guba gwa birungo nga temekola buzannyo bibi bwe gatyo kuba kalipo. Zenakirotako anyambadde kanzo bwesibi leesu olwo munda muli nakimanyira gwo nti ebyaffe ebiwanvu. Sweet wange kimuli kyange nyegamanyi gange mudoboze gange tide beibe olwo mukwano gwo ntide dala ntide tide leero olwo ekirabo gyo kinzita tide tide beibe olwo mukwano gwo ntide dala ntide tide leero olwo ekirabo gyo kinzita. Baby pulira bulungi buli bimba naawe you my everything kati kwata kaweta ku mukono cause you my baby nze mpo muhabati bulungi bw'obuntadde ku bunkenke kusaba tovamu naawe kimanyi ngosanze banga bayina omutimbi please don't change your ways I want to spend the rest of my life with you abo bataawe batiri mu lulu your body so good uyitawo mu nju kulambeko tatu tide tide beibe olwo mukwano gwo ntide dala ntide tide leero olwo ekirabo gyo kinzita tide tide beibe olwo mukwano gwo ntide dala ntide tide leero olwo ekirabo gyo kinzita. Omukwano gw'olugendo guba gwa birungo nga temekola buzannyo baby bwe gatyo kuba kalipo. Baby pulira bulungi buli bimba naawe you my everything kati kwata kaweta ku mukono cause you my baby nze mpo muhabati bulungi bw'obuntadde ku bunkenke kusaba tovamu naawe tide tide beibe olwo mukwano gwo ntide dala ntide tide leero olwo ekirabo gyo kinzita tide tide beibe olwo mukwano gwo ntide dala ntide tide leero olwo ekirabo gyo kinzita.
Romeo, of course.